Blog Talk Radio.
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango kokera kwa gahindura kinyu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye. Umunyarwanda uburyo bwose bushobora gutuma yabaho
kare gatsiko nakaje kaje kumara abanyarwanda kare gatsiko nakaje kaje kugira ngo karimbure umunyarwanda ngubwo rero ubutegetsi buri mu Rwanda ngubwo ubutegetsi bugejeje umunyarwanda kubuce ngubwo ubutegetsi bugiye kuzarimbura abanyarwanda muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage turi bwibande ku ngingo z'ingenzi arizo ugitegura akanakibagezaho ariwe bwana Kabagema Edouard agiye kubabwira reka rero nekwizimba mu magambo muhi jambo bwana Kabagema ijambo ni ryawe niba udukurikiye
urakoze Chantal ndagushuhuje ngasuhuza na Serge na mufatanye kongwa bibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose bakurikira radio itaho bakunda radio itahuka kandi bakura n'ikigano cyacu mu buryo bw'umwihariko turabashuhuje ngasuhuza kandi n'abayoboke bacu bihuronyarwanda birumvikana aho bari hose ku isi n'abandi bayoboke bandi mashyaka aharanira demokarasi n'abantu muri societe civile aho bari hose turabashuhuje uyu munsi rero ntabwo dufite ikiganiro kirekire dufite ikiganiro kigufi urebye n'ingingo ebyiri ariko zi urebye zifatanye zifitanye isano turareba turasa nkaho dusubira mu ngingo yacu twaganiriye ubushize biriya biragana hehe ibibazo biri hariya muri karakarere biragana hehe mwabonye ko hari inkuru ngo banditse bavuga ngo Museveni ngo arashinjwa gushaka kujya gusahura Congo kubera ya mihanda ashaka kujya guharura muri Congo kugira ngo abashe gucuruzanya na Congo ubwo rero ngo harimo abantu batamukunda barimo kuvuga ngo yabashe ngo arashaka kujya gusahura Congo ariko iyo nkuru bayisibye ubwo bigaragara yuko basanze bibeshye ibyo bintu bari bagiye kwandika nta gaciro bifite noneho rero turareba ibintu biragana hehe dukurikije wenda mu buryo bw'ubucuruzi mu buryo bw'ubuhahirane muri karere tukareba diplomasi y'u Rwanda uko ihagaze mu karere dukurikije nyine ibyo twavuze mu cyumweru gishize cy'uko Museveni ashaka ku exporta ko zibicuruzwa mu Burundi atabinyujije mu Rwanda ahubwo akabinyuza muri Tanzania inzira ndende cyane ubundi akiharuje mihanda ijya muri Congo kugira ngo abashe gucuruzanya na Congo u Rwanda rugasa nk'aho baruzengurutse umuntu yabita ko ari intambara y'ubucuruzi cyangwa se ari ukwizora u Rwanda kugira ngo ruviremo aho ngaho kurushyira ku ruhande ariko noneho indi ngingo ya kabiri yiyongereyeho muri iyi minsi ni iki kibazo cy'uko Kagame nyine yahakanye ubwicanyi bwakorewe muri mu burasirazuba bwa Congo akaba ari ikibazo gikomeye cyane nabyo ni ikibazo kigiye kwiyongera mu bindi abantu bari bakimucira akari urutega ni Congo Congo yari ikimucira akari urutega muri kariya karere mbibutse ko mwibuke ko igihe Kagame yari perezida w'umuryango w'ubumwe bw'Afurika Union African cyangwa South African Union mwibuka ko yatumije inama hariya i Kigali abaperezida bandi bakure bakaza baza Nigeria iyo ngiyo bakaza ariko bari bose baturanye n'u Rwanda nta n'umwe wahakandagiye ikindi mwakwibuka mwibuke ejo bundi ya nama ya CHOGM yabaye hari inkuru yasohotse muri The East African nyamako kitwa The East African noneho n'igihe ariko birakorana nyine bakorana n'igihe com nabo barongera bashyira mu Kinyarwanda bavuga ngo impamvu ngo zikomeye zatumye iriya nama itaba bavuga ngo iriya nama ya Kagame ya y'umuryango wa Commonwealth yagomba kuba mu kwa gatandatu ngo yari abantu bari biteguye kuzamo ba perezida ni bihugu bigeze kuri 50 na bingahe ariko abantu ngo bari biteguye kuzamo n'aba perezida batanu gusa murumva ko iki harimo boycott kandi muri aba perezida batanu bavuga ntabwo nizera ko Museveni arimo sinivera ko ntabwo ngiye ntabwo mbizi ariko ndakeka ko niba umuntu ataraje mu nama ya y'umuryango w'ubumwe bw'Afurika yaberaga i Kigali sinzi ntabwo nizera ko yari kuza ya Commonwealth yaberaga i Kigali urumva ko ibyo byose mubari kuza ntabwo bari abihugu duturanye barimo kubera ko n'ubundi batweretse ko badashaka kujya mu Rwanda igihe batashatse kujya mu Rwanda igihe inama ya y'umuryango w'ubumwe bw'Afurika yaberaga i Kigali yatumijwe na Kagame igihe Kagame yari perezida wayo bo bumera ko ni cya kibazo cya Congo ni ikibazo gishyashya kiyongereye ku bindi bibazo bikomeye noneho tukibaza tuti ko u Rwanda igihugu kibeshwaho no gucuruzanya n'abaturanyi kugira ngo ubukungu booming abantu bagira ibyo bakora babashe kubicuruza mu bihugu by'abaturanyi kandi uriya mu muryango wa African Union nk'uko mubizi hari ibintu byinshi wari wiyemeje gukora gutunga ngo passport imwe gutunga gukoresha faranga rimwe gutembera abantu bakajya kwiga mu bihugu byose uko bashaka bakabakorayo abantu bakabacururizayo abantu bakajya kwivurizayo ibyo bintu byose turibaza niba muri diplomasi ya Kagame kubera makosa Kagame yakora muri kare ya karere niba ibyo bintu bitarabaye inzozi byose donc turebirebe mu buryo bwa diplomasi turebe mu buryo bwa politiki ariko turebe mu buryo bw'ubukungu iriya diplomasi ya Kagame imeze kuriya eske irazamura umunyarwanda irazamura umucuruzi wo mu Rwanda umuntu ukorera mu Rwanda ukeneye kuba yacuruza ibintu bye mu karere bira biramuzamura umucuruzi wo mu Rwanda iriya diplomasi ya Kagame iramuzamura arayungukiramo umucuruzi ukeneye n'umuhinzi umuntu wese n'umuhinzi n'umucuruzi n'umuntu wese n'umuntu waka kazi w'umunyeshuri wize ushaka ushobora gukenera kujya gukora mu bihugu bindi bituranye n'u Rwanda eske abantu babiprofitiramo mbibutse ko muri covid 19 twabonye inkuru nyinshi aho twabonaga mu Rwanda abantu bafite bakoraga business yo gucuruza yo gukorora ingurube noneho kubera covid 19 noneho bakavuga ngo babuze inyama zabo ngo zabuze isoko abandi ngo bitunguru byabuze isoko abandi ngo umuceri wabuze isoko ngo amashuri yarafunze ukibaza uti ko East African Community ifite abaturage miliyoni 150 umuceri uhingwa mu Rwanda ubura isoko gute ibitunguru bihingwa mu Rwanda bibura isoko gute izo ngurube bavuga zibura isoko gute tout simplement nous kubera ko diplomasi yarapfuye Kagame bamuhaye akato na kanu kwimfunga rwa wabonye ko ngo ari no kubaka ngo amavuriro ku mupaka kugira ngo abaturage batinyagambura ngo bajye kwivuza handi urero ko abaturage mu Rwanda babo imfunganywa ariko birisha business rwose bizatuma abanyarwanda bakena kandi biraganisha u Rwanda ahantu habi ubu rero ikiza mbona nuko igobotura reka ndekera aho ngaho ngo muri makemba bwe ibyo nta yindi nyingo dufite niyo ngiyo reka mbanze mbahe abo dufata ikiganiro babasuhuze reka mpere kuri mbaduko urahari
ndari Edouard Kabajama
uwi ndakumva nawe basuhuza batwumva maduko
urakoze niwe baza gusuhuza wowe muyobozi wacu udutegura n'iki kiganiro nakana kiyobora nkaramutsa madame Chantal nkaramutsa na Serge Ndayizeye komiseri wa communication hanyuma nkaramutsa nabo turahurira mu kiganiro abavandimwe bacu hanyuma nkaramutsa n'abandi bose baduteze amatwi aho bari hose baba mu Rwanda baba hanze y'u Rwanda ku isi yose baba bari muri RNC baba batarimo bose ndabaramutsa ngo bagire ikiganiro cyiza urakoze
cyane reka njye kwa Rukundo uratwumva
ndakumva Edouard uranyumva
wi turakumva Rukundo waza muri juri gatoya ariko turakumva abo wasuza batwumva turakugaruka mu kanya
ya urakoze cyane reka nanjye ngusuhuze nsuhuze n'abandi bari kuri technique ubwo ndavuga Chantal na Serge ndasuhuza kandi abanyarwanda badukurikiye ndetse by'umwihariko n'abayoboke bacu badukurikiye ku murongo kanasuhuza abo turibuze gufatanya nizera ko ikiganiro kibugende neza murakoze
urakoze reka njye kwa mushimiye uratwumva
ndabumva Edouard namwe muranyumva
wewe turakumva wasuhuza batwumva nawe
okay urakoze cyane reka mbanze nsuhuze na Rukundo na Mbaduko na Chantal Nyange suze na Serge kuhanga bw'ibyuma n'abandi bose turi bafatanye muri iki kiganiro ndasuhuza kandi abakunzi ba Radio Itahuka muri rusange n'abanyamuryango ba RNC aho bari hose kandi ngira ngo mbifurize n'ibihe byiza ndizera ko turagira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze reka ndebe Laura uratwumva
ndahumva uranyumva
wi turakumva Laura wasuze batwumva
mukomere bwana Kabagema murakoze kunyakira muri iki kiganiro nsuhuza na Chantal na Serge gasuhuza bakamarade Rukundo gasuhuza Mbaduko na Jean Pierre iburiye muri iki kiganiro n'abandi bashobora kuzamo tuzana n'abantu b'umuryango wacu wa RNC ko nifuza ko twagira ikiganiro kiza mu rakoze.
Urakoze, dufite n'undi mushyitsi witwa Modeste. Modeste, uratwumva?
Ndakumva Edouard, nganiza.
Uyu turakumva Modeste, ikaze mu kiganiro cyacu muri groupe yacu, ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage, turakwakiriye cyane. Uje mubawe, ubwo nawe wafata akanya ugasuhuza abatwumva, turiguha ijambo buhoro buhoro uko ikiganiro gikomeza. Ijambo ni ryawe Modeste, wasuhuza abatwumva.
Murakoze cyane Edouard, ndabanza ngushimire cyane kuri iki kiganiro, nshimire n'abandi bose batanze ibitekerezo muri iki kiganiro. Nshimire kandi na Jean-Pierre na Serge ku buhanga bw'ibyuma. Mboneho kandi n'umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bose batwumva, cyane cyane urubyiruko.
Urakoze. Nkuko nababwiye rero, uyu munsi dufite ingingo imwe gusa. Ntabwo donc biratworohera, ndagira ngo mbanze mpe ijambo Rukundo. Nta ubusize twaramucikanwe, hari ingingo atari yabashije kudusesengurira kutuganiraho. Ndagira ngo mpe ijambo Rukundo rwose, afate umwanya wose ashaka. Yego, dufite amasaha abiri, ariko rwose afate umwanya uhagije abisesengure ibi bintu, abihuze mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu. U Rwanda ruri kugana he n'iriya diplomasi ya Kagame? Noneho narangiza Rukundo, namwe muravuga mushatse mwagira icyo mubaza, ariko mwataga n'ibitekerezo byanyu. Reka abari we duheraho, kubera ko ubushize yaracikanywe agenda atatanze ikiganiro ku ngingo twa propose ubushize. Noneho reka abari we duheraho, Rukundo, ijambo ni ryawe.
Ya, urakoze cyane Edouard, n'abandi barakoze kuba banyemereye ko mbanza. Ntabwo ndi batambire cyane, kuko n'ubundi ndabizi ko namwe muri hano kugira ngo muvuge icyo muvuga. So ndagerageza kubareza nawe nkoresha umwanya tekereza ko utari burambirane cyane. Ya, ubwo rero nk'uko wabivuze, reka nsubire inyuma gato kuri kiriya kintu, cyane cyane kiriya kintu wavuze kijyana na ntuza iriya community nyine duhuriyemo yo muri Great Lakes, iriya duhuriyemo na Tanzania, tukayihuriyemo n'Abarundi, na Uganda, Kenya ndetse na South Sudan. Buriya nidusubira inyuma gato tukareba iki kibazo uko cyatangiye n'uburyo cyagiye gikura, wenda biratuma twumva impamvu uyu munsi turimo tuvuga ikibazo dufite uyu munsi, ikibazo cyo kuvuga ngo kuki Ubugande ndetse n'u Burundi guhitamo gushaka ubundi buryo bwakora butanyuze mu Rwanda. Icya mbere ntekereza dushobora kumvikanaho cyane ni uko Kagame n'ubuyobozi abereye ku isonga bujya gufata uyu mwanzuro. Icya mbere batekerezaga ni uko Abagande aribo bazahoma, kandi uko ni ukuri buriya mu bijyanye na bizinesi Abagande hari amafaranga menshi binjizaga aturutse ku soko bari bafite mu Rwanda. Aba kabiri bagomba guhomba ni Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda benshi bahahira muri Uganda. Noneho hakaba n'ikindi kibazo yuko buriya u Rwanda hari uburyo rukonekise kuri Uganda, ku buryo bujyanye n'umuco, uburyo buri ekonomike ndetse n'uburyo buri politike, ku buryo kubisiba bigoye cyane. So icyo kintu cya konekisiyo zose zisa nk'aho zipfundikanyije, hari uburyo u Rwanda rwatekereza ko ruzabigiramo ikintu cyabita twakwita benefit, hari inyungu bazabigiramo. Inyungu ya mbere batekerezaga, icya mbere buriya ni inyungu ya politiki n'ibijyanye no gukonsolidating ubutegetsi, donc kubasha kugumana buriya butegetsi mu gihe kirekire. Kuko urebye wenda usubiye inyuma, mbere yuko uriya mupaka ufungwa, hari ibirego byari bihari, barega ibihugu byose byo mu karere urebye, byo kuvuga ko ngo bafasha abantu barwanya ubutegetsi, ariko cyane cyane bakaba barahungabanyijwe n'uko babikeka ko bikorerwa no muri Uganda, nubwo nta n'ibimenyetso bigeze batanga ngo bigaragare ko ari byo koko, ariko byagaragara ko icyo kibazo gihari. Gufungura uriya mupaka rero, icya mbere bari biteze ni uko Ubugande buzahomba, defo n'ubuhomba buzaca bugufi bukore ibyo u Rwanda rubasaba ko bakora, ubona kuba gufata inzirakarengane ziri hariya zahungiye mu cyaha gihugu bakazifunga bazirega ibinyoma yuko zaba zifite imigambi yo guhungabanya ubutegetsi bwo mu Rwanda icya kabiri batekereza ko nibidakunda bazaba nanone bungutse kuko bazaba babujije abanyarwanda kujya mu kiriya gihugu kuko kuba abanyarwanda bashobora kwinyagambura bakajya muri Uganda bisanga hari alternative ku butegetsi cyangwa se ku buyobozi bubi bwo mu Rwanda ni ukuvuga ngo iyo umuntu abonye bimunaniye akaba ashobora kujya muri Uganda mu by'ukuri afata akarago cyangwa se agafata ibyangushe akambuka bure babonaga ari uburyo bworoshye bundi bagiye gukoresha kugira ngo u Rwanda barudadire abanyarwanda bashyire ku mukazo therefore bakoresha ibyo bashaka. Icya gatatu ni uko hari iki kintu kiriho cyo gutekereza ko abagande hari uburyo b'influencinga ubutegetsi bw'u Rwanda kubera ko nyine harimo zira connection za politiki ni ukuvuga abantu bakuriye hariya muri Uganda ubungubu bakaba bafite imyanya ikomeye se mu gihugu cyangwa se ari serivisi zindi bakoreramo zigira aho zihurira na sekirite ya kiriya gihugu ku buryo batekerezaga ko kuba katinga kuri Uganda nabyo bazabigiramo inyungu. Ariko rero nyine nk'uko twese tubibona siko byagenze. Icya mbere ni uko ku bijyanye na ekonomi abagande babashije kubyikuramo ariko nta nubwo wenda ngira ngo wenda ekambana ni uburyo uvuga ati bari abantu ntabwo bitekerezaho cyane mbere yuko bakora ibintu iyo babireba n'ubundi bakareba akarere bakabona ko u Rwanda rugize na miliyoni 12 kandi rugoswe n'ibihugu binini mu by'ukuri mu buryo bwo gukora business twavuga ko ari big market ari isoko rinini ku kijyo mu Rwanda wenda bagombye ko baratekereza ko nabyo bishoboka ariko ibyo ntibabitekereje. So icyo ni kimwe mu bisubizo Uganda irimo itanga cy'uko akita u Rwanda rwari ikibazo ntabwo rwari igisubizo kuko kuba bafite isoko rya miliyoni 12 byababujije access kuri ziriya miliyoni zindi ziri muri Congo cyangwa se bisa nk'aho bibarangaje. Icyo ni kimwe mu gisubizo barimo bashaka gusubiza niyo mpamvu bubaka uriya muhanda ugomba kujya Beni. Icyo ngicyo kiza kigasubiza n'ibindi bibazo bijyanye n'umutekano muke ukururwa n'u Rwanda kuko kuba bari kubaka umuhanda bubahani n'uburenganzira bwo kuwurinda ni investment z'igihugu bagomba kuzirinda bisobanura ko bagomba koherezayo n'ingabo zizamenya iby'abakozi b'uwo muhanda ndetse mu yandi magambo ingabo zigomba kurinda umutekano kuko niba bemvestisa bagomba kumekinga shobora ko investments zabo zitangiritse. Ibyo rero nabyo bigomba guhangayikisha u Rwanda kubera ko buriya abakurikiranye neza uko byagiye bikorwa cyane cyane mu kiriya gihugu cya Centrafrique u Rwanda ntabwo rwoherereje ingabo gusa kubera ko rwashakaga kugira ngo ruhindure ibintu neza hari harimo ibintu byinshi cyane harimo ibibazo bijyanye n'umutekano hakabamo na politiki ariko cyane cyane abakurikiye basanga ko hari connection iri hagati y'abariya abantu barwanya ubutegetsi ndetse n'ibihugu byo mu karere bimwe na bimwe turi ngombwa kumva bw'amazina therefore bikaba ngombwa ko u Rwanda rwashyizeho imbaraga kuko batekereza ko bashobora kwagirira ikibazo. Iriya turufure barayikoresha kandi bakora kubera ko bari bafite impamvu zifatika zo kohereza abasirikari noneho mu kuko kohereza abasirikari basanga aho bishe bakemuye ibibazo bibiri ariko mu by'ukuri bafite urwitwazo rumwe rwo kohereza ingabo zishakira umutekano Centrafrique ariko byari birenze ibyo ngibyo niyo mpamvu hagiye volume nini y'ingabo zahagiye. Ibihugu byo mu karere nabyo bigomba kubona uburyo byiproteja muri situation iriya nimo muri situation iba perimeta kwiproteja bakagenda bohereza ingabo hariya zizakora ibintu byinshi umubare uzajyayo nta n'umwe ushobora kukontrola kubera ko ni investment zabo kandi bafitanye cooperation na kiriya gihugu. Noneho ugasubira kuri uriya muhanda uzanyura muri Tanzania ujya i Burundi nawo ni ikindi gisubizo ndetse n'igisubizo gikaze cyane ntekereza ko Abarundi bakwishimira kubera ko ntabwo uriya muhanda uzakoreshwa gusa ku buhahirane n'u Burundi na Uganda uriya muhanda ni uburyo uzabafasha mu bijyanye n'uburyo bakoranaga na Tanzania n'ubundi nubwo basanzwe bafitanye imikoranire myiza ariko uriya muhanda kuwunyuza muri Tanzania certainly Tanzania izabyishimira Abarundi barabyishimiye ikibazo gisigara ari cy'urwana nk'ubusanzwe. Ubwo rero muri rusange umuntu ushaka wabirebera mu kintu kimwe nakiriya kintu turi kubona uyu munsi wenda kuba kije vuba reka tubyegeranye hamwe noneho umuntu agira icyo avuga kugira ngo tutaza kurambirana ikibazo cya Congo ugiye kukireba ni kirekire ni ikibazo kirekire ukirebeye inyuma gato wareba ukareba imikoranire hagati ya guverinoma y'u Rwanda iriho ubu ngubu yowe na Kagame ukabirebera kuri ba Joseph ukareba ubutegetsi bwe uko bwavuyeho ubwo ndavuga Joseph Kabila ukareba uko bwavuyeho ndetse n'uburyo bari babanye batangiye buriya babanye neza bitari kubana neza wenda kubera ko babishaka mu by'ukuri kubera ko bafite pressure y'uko nta kundi kuntu babigenza buriya hari ukuntu abantu bashobora kuba batekereza ko ubutegetsi bwa Joseph Kabila bwari bwiza cyangwa se bwabanye neza n'ubutegetsi bwa FPR ntabwo ari byo buriya abantu buriya babanye neza kubera pressure ko pressure yagiye igabanuka niko bagiye mu by'ukuri bipakurura ibintu byose bagira aho bahuriye na FPR ku buryo ntekereza ko no kuba Kabila yaravuyeho hariya FPR ifitemo uruhare runini cyane kuko ntabwo bamushakaga ibyabaye rero nubwo abantu bashobora kubibona nk'ibitandukanye n'ibyabaye kuri Tshisekedi ntabwo bitandukanye cyane Tshisekedi nawe yagiye kuri pressure yagiye afite pressure kubera ko cyane we nta nubwo yari afite popularity cyane bisa nk'aho hari ikintu cyabayeho cyo kumvikana yuko ajyaho noneho kongera kuri icyo gihe u Rwanda nibwo rwari ruyoboye African Union mu by'ukuri rwari rufite ijambo hagiye iyo pressure yo kuvuga ngo bazamufasha gusobanura ibintu bazamufasha kwiyubaka bazamufasha muri diplomasi bamusezeranya ibi na biriya ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye uriya nawe ajyaho aravuga ati you know what nzabafasha n'undi mushoboye aragenda abagaburiye impunzi z'abanyarwanda zihari abaricya reka sinakubwira abandi zirafata zijyana Kigali nabo bati twabonye abantu benshi kandi dushobora gukorana nabo badukemura ikibazo ariko nanone abantu wenda bashobora kuba babizi ukundi ariko buriya Tshisekedi nawe ubwe ntabwo akura neza na Kagame Tshisekedi nawe ubwe abonye uburyo amwikiza nta nubwo we yatekereza ko buke yabikora midnight ijoro ritararangira ni ibintu wenda abantu batajya bashaka gukurikira neza Tshisekedi ntabwo ashaka kwira umubano wa wese na Kagame kubera ko aramuzi abantu bakorana nabo nubwo hari ukuntu abantu bashaka kubitiranya basanzwe bamuzi icyanakwereka ariko amuzi ni uko mwewe ubwo ndavuga nyine abo turi kumwanga mu kiganiro ndetse n'abadukurikiye turebye amateka y'u Rwanda umuntu wese ushwanye na guverinoma runaka agakundana na guverinoma iri ku butegetsi mu Rwanda buri gihe hazamo ikintu cyo kubatesha ngo ntuvugane na runaka ntukorane na Museveni ntukorane na runaka ibyo bintu byaramunaniye byananiye donc ni ukuvuga ngo Kagame byaramugoye kugira ngo atandukanye Tshisekedi na Museveni ntabwo ari kubera ko atabishatse yaragerageje biranga impamvu ni uko Tshisekedi afite briefing zihagije yuko nabikora nyine ubutegetsi bwe buzabwanarangiye so icyo kintu arakizi ikindi ni uko ku bijyanye n'imbaraga mu karere Kagame ntabwo gifite imbaraga birazwi biragaragara bucya mu gitondo wenda abantu bakamubona hariya acinye inkoro bakagira ngo hari ngo n'imbaraga ziriya ntabwo ari imbaraga ziriya ni intege nke ni ibintu abantu bazagenda babona umunsi ku wundi ubwo rero ni uko ikibazo kimeze muri rusange ariko noneho nikikwereka imaje nyayo muri diplomasi abantu benshi barabizi muri diplomasi kugira ngo umuperezida avuguruze undi ku buryo direkite ni ikintu gikomeye cyane nk'uko nubona igihugu cyashyize amatangazo hanze nk'ibi mujya mubona UK yicara ikavuga iti tuvuga ibi u Rwanda rugomba guhindura ibindi mukabona babyanditse ni mesaje ikomeye cyane yuko bagerageje channels za diplomasi zikanga bakaba bishyize in public ibyo inshuro nyinshi biba biganisha muri step yo kuba bashobora gufata ibihano cyangwa se gufata izindi ngingo zikomeye na biriya bintu biba byabaye hagati ya Tshisekedi na Paul Kagame ni imaje igaragaza ko actually babanaga n'ubundi batumvikana babanaga kuri bya n'ibyangirente ariko mu by'ukuri ntabwo bumvikana ntabwo nk'abaperezida ntabwo hari icyizere hagati y'abo bombi ni uko nyine situation bagiyemo cyane cyane ubwo ndavuga Tshisekedi yibonye ahantu ntashuwa afite ubwo rero ahita amuvuguruza ariko wenda umuntu asubiye inyuma gato cyane reka turebe wenda ikintu kiba kinagaragaza ko hari ikibazo kinini noneho wenda ndavuga nihuse nanone ku ngaruka ntekerezo zifite ku banyarwanda muri rusange icya mbere cyagaragaye mwa biriya bintu Kagame yavuze kuri Congo ni ikibazo w'ubwe afitanye na communauté internationale iki kintu ntabwo abantu bajya bagiha agaciro ariko ni ikintu kinini cyane ntekereza ko na opposition nyarwanda yari kwiye kucyitondera kubera ko ni ikintu sinzi ko babonye umwanya wo kucyanariza neza ariko ni ikintu kigoye FPR ku buryo iki kintu gishobora no kuzayikuraho ubwayo nubwo nanjye ubwanjye nk'umuntu mfite impungenge y'uko ahubwo opposition yo iri kumufasha actually kwiyubaka ariko Kagame nk'umuntu cyangwa se nk'umuyobozi wa guverinoma afitanye ikibazo gikomeye cyane na communauté internationale ku buryo kubihisha byatangiye kumugora iki kibazo cya jenoside yabaye mu Rwanda nimureba neza muzabona hari ibihugu byanga rwose kuvuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi abantu hari igihe bagira ngo hari ngo mu buryo bwa politiki ibi ni pari hazari cyangwa ni imikino ibi ntabwo ari imikino iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikomeye FPR kuko azi impamvu yashatse ko izina rihindurwa ikitwa jenoside yakorewe abatutsi no kugira ngo ryitwe jenoside y'abanyarwanda azi icyo abishakamo azi icyo ashaka kubikuramo n'ibi bihugu bikomeye muzere abantu banze kubikoresha n'ibi bihugu bikomeye ni nayo mpamvu uzabona gucinya inkoro bitangiye kumworohera imbere y'igihugu nka France igihugu yari yaratangiye asuzugura igihugu yaravuze ko n'abajyayo mu by'ukuri bagiye kwifotoza ko nta kindi bakurayo ariko byatangiye kumworohera kubera ko ntabwo afite amahitamo so icyo ni ikintu abantu bagomba kunotisinga ariko nka opposition ikintu agomba kwitondera no guha imbaraga Kagame yo kubasha gukora ibyamunanije noneho ikindi abantu bari bakwiye kureba ni uburyo Kagame w'ubwe asigaye atangiye kugwa mu mitego nyine kubera ko afite intege nke kuba Kagame yagiye mu Bufaransa bakamuha ibibazo mu by'ukuri ngiye nabonaga bisa nk'aho mu banyamakuru bombi ko nababonaga wabonaga ari umunyamakuru usa nk'aho wari witeguye kumworohereza ariko ukabona hari undi usa nk'aho atari afite iryo siri ntibajya rihari so bigaragara ko Kagame niba yanarakoze lobbying yo gusaba ko umuntu bazamutegurira umuntu bamuteze umutego bakamuha umunyamakuru wa kabiri kuko muzabwira murebe ya interview muzabona ko Kagame yaguye mu mitego mu gusubiza biriya bibazo noneho icya gatatu umuntu yarebamo ni ukuvuga ngo niba atangiye kugwa mu ntuza muri iyi mitego twita ko twaba ari imitego objectif ni iyihe ibi bintu birimo biragana he cyangwa se tubirebye mu buryo bugufi cyane ingaruka ibi bintu bishobora kugira ni izihe ku butegetsi bwa FPR iya mbere igaragara niba ibintu bidahindutse nk'uko Edward wabivuze hari ikibazo muri diplomasi y'u Rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane ku buryo no kugisesengura ubwacyo bigoye kuko ni ikibazo kinini cyane aho igihugu gitangiye kujya mu bintu bimeze ngira ngo n'umutwe w'abariberiyo akicara ufite ubuyobozi bwiza ntabwo wakora biriya kuko ntabwo byakwemerwa ejo mundi twabonye umuvugizi wa guverinoma agenda akavuga ibintu bigasohoka hanze agatangira kutubwira ngo ibi bivuga ibi utangiye kuvuga ngo ibi bivuga ibi ni nk'aho utangiye kwikinisha ntabwo abantu baba bazi icyongereza abantu baba bazi ubwo rurimi nawe uri gukoresha abantu babumvisha ibyo bavuze ntabwo ushobora kwicara ngo utangire kuvuga ngo ibi bivuze ibi ibi bivuze ibi n'ibyo wavuze ntaho bihuriye ariko ingaruka bigira ibi bivuze ibi ni uko haba hari abantu inshuro nyinshi bagufashe gutegura n'ibyo bintu cyangwa se abantu bakora za lobby iyo utangiye kuvuga ngo ibi bivuze ibi kandi wowe wabyivugiye business zose zitangiye kwanga muri diplomasi ubu utangiye kubashyira kuri ntuza kuri spotlight ku buryo bagomba kwisobanura cyangwa bakabivamo so biragoye biramugoye cyane muri diplomasi ubwo ndi kubivuga mu rwego runini icya kabiri ni uko nyine niba afite ikibazo muri communauté internationale ubwo ni ukuvuga ko diplomasi au niveau international yamunaniye niba yaramunaniye rero agashwana akaba afite ikibazo n'ibihugu bivuga icyongereza ukabona atangiye gukandurira mwa biriya bivuga igifaransa akagenda agapfukama nkuko mwabonye apfukamye kuriya ntacyo bifasha ntacyo bifasha kuko abakurikira neza mu buryo bwo muri Afurika uburyo ibihugu bikora byo byo muri Occident nuko iyo wahageze bakaba kompeta n'abarusiya bakaba kompeta n'abashinwa ni ubwongereza bwagezeho imbere bagasanga ari bwo bwatangiye dosiye ntabwo bazagenda ngo bavuge rusa barababwiye baragenda bakababwira bati you know what iyi dosiye dushakamo iki ngiki dushakamo kiriya dushakamo niki bivuga ko u Rwanda ubu ngubu rukwikurura kuri France ariko ntabwo inyungu ari nyinshi kuko ntabwo ruzabana na France ngo turi kubana n'abongereza cyangwa n'abanyamerika cyangwa se abandi bantu nyine bakorana nabo ndumva ni ukuvuga ko abafaransa ubu ni intumwa z'ibi bihugu byo muri Occident uko bizagenda kose niba afite ikibazo n'abanyamerika cyangwa n'abongereza ntabwo ikibazo kizakemukira mu Bufaransa icyo ni ikibazo kimwe ikibazo noneho kijyanye n'akarere diplomasi y'akarere yo ngira ngo nta n'ukwiye kubivugaho kuko twese tubona ko yamunaniye n'impamvu yamunaniye ni uko buri ibihugu bibana kubera inyungu niba Ubugande nta nyungu bufite ku Rwanda y'ubucuruzi bukaba nta nyungu bufite ku Rwanda mu bijyanye na security bukaba nta nyungu bufite ku Rwanda ku bijyanye na diplomasi no kuvuga ngo aho bashobora kumvikana bagiye kugurisha ikibazo cy'akarere cyangwa se ikibazo cy'umuntu umwe undi akakimufasha ngo bishoboke ni ukuvuga ko nta interest nimwe nta nyungu nimwe Ubugande bufite bwo kumeza kwikurura kuri Kagame Abarundi nta nyungu nimwe bafite yo kubana na Kagame kubera ko ikintu bari bamukeneyeho ni kimwe ni inzira ituruka Ubugande niba iyo nzira batayikeneye ntabwo bakeneye Kagame bafite access kuri Tanganyika ishobora kubahuza na Zambia bafite Tanzania ku rundi ruhande Zambia ni isoko rinini byaba ari ukuza cyangwa kujyanayo none bagiye kujya n'umuhanda ufunguye kuri Uganda ntabwo bakeneye u Rwanda na gato Kongo bigiye kumubera ikibazo kinini kubera ko agiye gushyira uriya Tshisekedi hari decision zikomeye agomba gufata decision yo gukomeza kugura inyanya adakeneye kuri Kagame cyangwa akajya ku ruhande rw'abakongore natajya ku ruhande rw'abakongore ntabwo manda yita hazayibona kuko nubone ntibamutoye niba ashaka gutorwa afite opportunity yo kugira popularity niba atabikoze donc afite ntekereza ko ari opportunity kuri muri politiki ni capital agomba gukoresha neza agahangana na Kagame akamubwiza ukora akamubwira ati you know what abantu bacu barapfuye dufite report ya mapping iriya report igomba gushyirwa mu bikorwa icyo ni ikintu agomba gukora noneho ugiye kunyunguza ubucuruzi inyungu z'ubucuruzi ni ibyo byose twavuze ko bira bihugu ntibakeneye na East Africa Community ntabwo imukeneye kubera ko ni isoko rite icyo ni cya mbere icya kabiri nta bintu ke afite bakeneye niwe rukeneye ibicuruzwa biza so ntabwo ibyo ngibyo babikeneye habe na gato ku bijyanye n'umutekano n'urebera mu Rwanda uzasanga u Rwanda ari rwo exportinga umutekano nta muntu ukeneye ko importinga umutekano mu gihugu cye nta muntu ukeneye ko impunzi nizihungira mu gihugu cy'u Rwanda zisubireyo zambaye amasasu nta muntu ubikeneye so u Rwanda ruri isolated hafi ijana kurindi ubukungu nayo igiye kubavoidinga bivuga ngo niba dusubiye inyuma tukareba tuti bigira iyihe impact ku kibazo cy'abaturage kugira ngo ndangize aricyo nandangizaho icya mbere ni uko harimo uburyo wabireba bubiri harimo uburyo buri negative na positive duhereye ku buryo buri positive igihugu iyo gitangiye kujya mu bibazo n'abaturanyi hari kiba kigiye muri situation ikomeye cyane ni ukuvuga ngo u Rwanda rugiye kubura amasoko buriya iyo hari business zigenda ntabwo ari imisoro gusa yinjira ubwo ndavuga kubera ko wenda baba barakuyeho baba bafite ikintu bita free market donc bahahirana nta control ariko byongera n'akazi ni ukuvuga ngo imisoro izajya hasi icyo ni ikintu kiba kigaragara ariko icyo kintu nukireba neza nko ku ruhande rwa Congo buri ugiye nkara ku Gisenyi ukareba uburyo babanaga na Goma hari ibintu byinshi cyane zavayivye byongera amafaranga harimo ibizwi n'ibitazwi harimo uburyo biba za zahabu harimo ibintu byinshi cyane hari amafaranga menshi yinjira mu Rwanda atagirira akamaro abaturage ariko buriya amafaranga iyo yagiye muri system niyo atagirira abanyarwanda akamaro ku byo direct afasha igihugu mu migaragarire ziriya ndege za Kagame buryo zikodeshwa na leta hari ibintu byinshi bikavaringa mu by'ukuri bidashobora kuva mu misoro y'abaturage aho bijya rero niba bira bintu bigiye guhagarika no kuvuga ko urwanda rugiye kuzatangira gutungwa n'imfashanyo z'amahanga amadeni yo bazayakupa nta nubwo ndi buyatindeye kuko amadeni bizarumarika ko badashobora kwishyura zira bonde bizarumarika ko zidashobora kuba kugira ikintu nyine cyazishyura zaye ngombwa so ari amadeni yo bazayahagarika umunsi umwe urwanda ruzajya ku mfashanyo n'amahanga rutangire gutungwa n'imfashanyo bivuga ngo guzagira aho batangiye kuruha kondisiyo kugira ngo rufate izo mfashanyo imwe muri izo kondisiyo inshuro nyinshi ni mu bireba muri kigihe zisigaye ziriho ni ukugabanya umubare w'abasirikari ni ukutinvestisa mu ntwaro ibyo bintu bimeze gutyo ibyo rero ntekereza ko ariyo niyo makuru meza ku banyarwanda ubungubu bashobora kugeraho kuko eventually kiriya gihugu nigikomeza gukora nk'uko kiri gukora kizatakaza kapasite yo kugura intwaro gitakaze kapasite yo gushyira amafaranga menshi mu mutekano nk'uko babikora buhoro buhoro abantu bazagenda bagira umutekano ingaruka rero ziri negatifu ziyongera ku mibereho mibi yabo bari basanganwe n'uko kuba bagiye kubafungira mu gihugu kuko niko bigiye kugenda ni ukuvuga ngo abantu bahaga bambukeneza imipaka bigiye kwanga abantu babashaga ndetse no guhunga banyuze ku mipaka kubera ko ifunguye bigiye kwanga mu yandi magambo irigiye kuba prizo yuzuye ubwo ariko umuntu anarebye imbere yavuga ati wenda kubera ko nyine iyo presha igiye kuzajyaho kwizaza ikintu bigiye kongera ni uko abanyarwanda bagiye gufungura amaso ubashije kubona uko yakora yibuke ko icyo akoze cyose agomba kureba imbere ni ukuvuga ko rero abanyarwanda bagomba gutangira kubona yuko leta y'isipiri yataye igihe cyayo bitanatangaje nyine ko mu rwanda opozisiyo itangiye kugira imbaraga ariko iyo mvuga opozisiyo ndashaka kuvuga abantu ku giti cyabo batangiye kubona ibibazo batangiye gufunguka amaso kw'abanyarwanda ni ukuvuga ko nyine bagomba gutangira kwitegura kwirengera muri rusange wabirebera mu buryo bunini ni uko iyi raporo mapping uburyo ije muri iki gihe abanyarwanda bari bakwiye kwiyegeranya ndetse bagashaka uburyo bayubakiraho ikintu gikomeye bakirinda ikintu gisa nk'aho kibatandukanye kubera ko bitandukanye abantu buri gihe birahari bakareba ikintu gishobora kubegeranya kandi bakagikoresha kugira ngo iriya sisiteme bayikureho ikindi nanone ntabwo abantu bakwiye bagize nyine uruhare rw'abantu bakora politiki kuko nanone bajya bafata umwanya wo kwanoreza cyane cyane akarere hariho za oporotinite nyinshi ziza mu karere ese abantu baba biteguye kuzegisipuwata kugira ngo zibyare umusaruro zigire abanyarwanda akamaro abanyarwanda barimo imbere nabo bafite izo kontakiti ese bo ko babona ibibazo bigenda bikura bo biteguye gute kugira ngo babibyaze umusaruro so mu yandi magambo iki ni ikibazo ariko harimo n'ibisubizo byinshi abantu bakwiye kwanareza cyafata umwanya muremure umuntu agiye afata ingingo ku yindi impakite izaza hari impakite zihuse cyane cyane zijyanye na ekonomi zijyanye na diporomasi zigomba kubaho hari na za impakite zatinda cyane cyane zo muri diporomasi ndetse zagira zigakuraho buriya butegetsi Edward reka ndekere aho murakoze ngira ngo wenda narambiranye ariko munyihanganire
urakoze nta kibazo cyane ugize neza kudusesengurira icyo kibazo rwose turagushimiye cyane ubwo ndizera ko bagenzi banjye bagukurikiye nabo bakajya bari bubashe nabo wenda kuba bagira icyo bakubaza cyangwa se nabo gutanga ibitekerezo byabo bigufi dufite ingingo imwe gusa ni ingi yonyine reka njye kwa mbaduko nawe watanga igitekerezo cyawe
urakoze uranyumva Edwari
we turakumva
ya arakoze Fosse Rukundo mbo sinzi ko nagira ibyo mubaza ibyo avuze ni birahambaye birakakaye gusa sinzi ko byose ariko bizaba cyangwa bizagenda bitewe n'uko muri analize ndeba kaga uko akora akora ukundi ni umuntu w'umwiyahuzi icyo ni icya mbere cya kabiri ni savayivo prinsipe ye cyangwa imikorere ye ntaho ihuriye n'iy'abandi uko abandi tubatekereza cyangwa abandi ba perezida uko bakora bareba abaturage babo bareba imibereho ya leta y'igihugu ibyo ngibyo ntabwo ariko abikora ugiye muri ekonomi yose iri mu maboko ye n'umuryango we n'abashumba be ibintu byose bibe muri Crystal Ventures ubushize numvaga muri kuvuga ngo murefu ninde yego ni sebukwe ariko ndakeka atari ukibirimo ntabwo ari ukibicuruza ahubwo bicuruzwa n'abahungu be bitwa murefu umwe numva ari murefu ndakaba mutsara ntabwo musaza ari ukibicuruza byabyaye n'ibiki byose ntabwo ari ukibikora ahubwo biri mu bahungu be na baramu bose ba Kagame na Kagame na mbonanye na Mongi na n'abashumba biriya byayi biriya bintu byose bakoze privatisation bakabitwara ni ba abashumba ba Gatera Egide n'abandi benshi bakorera ariko byose ni Kagame ubifite ni ndonko ni baramu be babifite muri make ariko bicunga wena n'umugore we nico navuga wenda kuri ibyo nyine biriya bintu ngo byo ku Kagame ashobora kwina nako ku Uganda iri kugera kwembesa muri DRC ndumva bari bivuze mu cyumwe gishize yuko nyene bazubaka iriya mihanda ingana na kilometero 2023 hanyuma bakareba bakazashyiraho n'abasirikare bo kujya kubicunga wenda ko nakongeraho nuko ariko nako barakavuze nuko na Kenya izoherezayo abasirikare muri Congo byo nahese mbyibazaho intese kuvuga iki ku kaga ari muri Congo tubizi afite n'abasirikare birirwa bambaye uniforme ya Congo bizagenda gute ese Tshisekedi hagiye kugenza gute none agiye guhindura imikino ibyo nabyibazagaho ariko ndakeka gahoro gahoro gisubizo gishobora kuba kiri kuboneka cyangwa ibicu biri kuva ku kuyoyoka bikaba rero bivuga yuko hari abantu benshi mu karere bashobora kuba batakemera amacenga ya kaga kina kongeraho nuko MONUSCO yabihaye umugisha yuko ingabo zindi izo za Kenya za Uganda zizaza muri Eastern DRC donc muri hariya muri Kivu cyane cyane y'amajyaruguru ariko niye hepfo nabyo birashoboka ahanyuma n'umusirikare uzaba uyoboye izo ngabo arahara arazwi hanyuma na kompanyi izubaka iyo mihanda irazwi kandi abo basirikare bakaza bacunga uko imihanda yubakwa kandi gacunga nuko ibintu bitambuka bakazakumira inyeshyamba kaga ashyiraho yarangiza kigira nyoni nyinshi akaza abeshya ngo aje gufasha Kongo ingero natanga hari ADF iriya iba hafi ya Zabeni muri Zabeni cyangwa muri Zaituri ijya hafi yego muri Congo igahora ivuga kwirwanya Uganda ariko tukatumva ko yagiye gutera Uganda ahubwo ikafasha kujya bacukura amabuye biba y'agaciro amabuye biba bavana aho ngaho bayajyana bayacishije azaguma bakayazana mu Rwanda Rwanda none rukakomeza kuyacuruza hirya no hino indi mitwe ni Red Tabara iba muri Kivu y'Amajyepfo indi mitwe ni Mayimayi iyo niyo menye hari n'iyindi myinshi ariko iyo ngiyo niyo nziyo iyo ni yakaga nubwo ntaho byanditse ariko kuva yabaho ntaje atagiye ashinga imitwe y'iterabwoba hanyuma ikindi bakora nyine nuko kaga yiba asahura Congo akayiba Coltan akayiba diama akayiba zahabu akayiba za kupa cuivre imiringa niba yiba na za uranium ntabwo mbizi niba yiba n'ibiti ntabwo mbizi ariko ibyo bintu nibyo tuzi ko yiba akaza akabitransforma mu Rwanda noneho babye exporta bakabeshya ngo ni ibyo mu Rwanda ngo mu Rwanda niho babicukuye cyo niko bimeze iki nanone navuga wenda Rukundo yatubwiye nuko nyine yavuga ko ngo Rwanda rwashaka guhima Uganda gihe rwafungwa umupaka ibyo narabisetse cyane cyo gihe twigeze no kugira mu kiganiro nunda cyabiseka kuko ntabwo byumvikana ukuntu Rwanda rushobora guhima Uganda ntabwo mbyumva neza kuko urugero ntanga ni uriya muhanda uriya koridoro uturuka za Mombasa ukaza Nairobi ukaza Kampala ukaza Kigali ukajya Bujumbura uriya muhanda ni ngombwa cyane uko ibicuruzwa byinshi nge mbona kuko u Rwanda ni igihugu cy'exporta gitumiza ibintu byinshi biturutse hanze noneho bikaza yego kicero n'icyohereza hanze ibyayi n'amakawa n'ibindi byose nayo mabuye y'agaciro ariko byinshi n'ibyo batumiza hanze biturutse muri za Kenya biturutse nka peteroli n'ibyo byose biza biturutse hanze ibyo rero bigomba guca mu Buganda ukuntu u Rwanda rufunga umupaka ngo rigwima Uganda aho ntabwo mbyumva neza rwose ntabwo nasobanukiwe n'uyu munsi ntabwo mbyumva ukuntu u Rwanda ruvuga ngo uretse guhima abantu ngo ntibasohoke nyine ibyo birumvikana na biriya rukundo yatubwiye by'uko bashaka guhima kugira ngo abantu bavuge ngo nyine bafate abantu babafunge baba nako ba Uganda ibuze ifate abanyarwanda bariyo na abandi ba mu Rwanda babuze gusohoka ibyo wenda byarabikoze kandi ndakeka nabyo byana nta musaruro ugaragara byatanze kimwe n'iriya mishyikirano birwa baserasira bajya muri Angola ngo barabunga ikintu none kigaragara ni u Rwanda nyine rukoresha Rwandeya wenda niba ari rwo bazajya bakoresha kugira ngo bakoresha import export simbyumva bakoresha karigo bakoresha iki naho ku muhanda kuri kuko kariya moshi ntayihari barayivuze ariko ntayubatse nta niyo bashoboye nta niyo bazashobora rimwe ku ngoma ya kaga ntabwo bizashoboka ku buryo rero muri makeya ni ikibazo gikomeye noneho ko bafunze nyine n'u Burundi cyangwa n'u Burundi bafitanye ikibazo n'imipaka n'u Burundi n'ubucuruzi u Burundi nabwo bukaba buri kubahunga cyangwa kwitaza u Rwanda ni ukuvuga ko u Burundi bwasobanukiwe umuturanyi warwo icyo nanayo nibutsa yenda n'abantu batukurikiye nuko kera kaga yari afitanye ubucuti bukomeye cyane na nkuru nziza muri kwa ko bakiraga agapira kaga yambaye treningi nkaba gusa navuga ngo amenye ko na Roland Désiré Kabila nabyo aricyo yazize akaba rero nge navuga yuko agomba kubigendamo pole pole hanyuma akubwira yuko uwabwira abyumva ukundi abibona ukundi nta na rimwe kuva na mumenya cyangwa namubona cyangwa yagaragara kuri scene politique yigera yemera ibyaha bye nta na rimwe yemera ko akora ikosa nta na rimwe yasaba imbabazi bikaba bisobanura rero yuko uretse akabona amakosa ku bandi kandi akabahutaza cyane n'umujinya mwinshi n'imbaraga nyinshi ubwo rero abo muri Congo bagomba kugushishoza nicyo navuga kuri icyo kibazo cya mbere nkaba nizera kuramaza ku makanya gatoya cyane kuza kuvuga kuri iriya African Continental Free Trade Area nyuma gatoya abandi barangije urakoze
reka njye kwa Jean-Pierre uratwumva allo Jean-Pierre uratwumva
ndabumva Edouard muri kunyumva
oui nawe watanga igitekerezo cyawe Jean-Pierre
okay kuri iki kibazo ndumva bavuzeho byinshi rwose babinyuzema kenshi urebye gusa icyo nge navuga ni ibyerekeranye na buriya butegetsi bwa FPR mu byukuri urebye neza usanga bumaze gusaza kandi budashobora gusubiraho bwahoze cyangwa ngo ubwengwaraho bwahera nukuva ko muri politiki byararangiye navuga ko rwose sinavuga ko ari crise ahubwo ni ukurangira kwayo kwabwo kubera ko bagize chance nyinshi aba West barabizera urabona bafite umuyobozi wabo mu byukuri udashoboye kudefanda inyungu z'abaturage ahubwo ahagiye hose ashaka kwidefanda ku giti cye ntabwo agenda agiye kuvuga ibibazo by'abaturage bababaye mu gihugu ahubwo agenda agiye kuvuga inyungu ze ku giti cye niho buriya wabonaga adatinya kuvuga yuko muri Congo nta byaha byahabaye ku bantu bose bazi ibyabaye hariya muri Congo abakongo ubwabo bahise bahaguruka baramyigaragambya kandi batari bubikore ariko mu by'ukuri ubona ko ari ubutegetsi bushaje budashobora gusubiraho bwari buri ngo bishoboke ngira ngo icyo yari yavuze rukundo mu byerekeranye na gushaka market mu karere uzi ko aba West baba babikeneye capitalisme niko ikora ibishaka gukorera ahantu nyine ibona market ibona abaguzi mbese ko ubucuruzi uko bwa bumeze kose ariko ishaka kwagura isoko ahantu hagari none ubutegetsi bwo mu Rwanda bwo urabona ko bavuze yuko bagiye kwifungirana mu nzu ngo bagafunga inzugi zabo bakazikomeza noneho ibinyamakuru by'i Buganda nyine nabo ubwabo banditse yuko ngo banizwe biriya bihugu bibakikije bimaze kubaniga kandi nk'uko mwabisobanuye birigaragaza nta rwinyagamburiro kuba rero iriya leta FPR nigeze kujya mubona agafoto ka Kagame aho yabagakurura akantu kagapusi kandi se genocide ukabona ko ari ikintu mu byukuri yarishaga ariko kitagifite agaciro ntago navuga ko genocide kitagifite agaciro ariko kugira ngo ayirishe bizamugora yagiye ayitesha agaciro akayikoresha muri business ze n'agatsiko kamwegereye hanyuma nawe twakwita bacika cumu bakabura uko babirekama n'ushatse kubivuga cyangwa ushatse kugaragaza ko yari ikwiye guhabwa agaciro ntibe ubucuruzi bakamufunga bakamura igisase buriya abantu benshi bagiye bapfa hari abantu benshi bagiye babizira ariko kari agatsiko ntikabishyire hanze kugeza ubu rero handi twavugaga ngo avune umuheha bakamwongera undi biragoye muri iki gihe ahubwo icyo bagiye kujya bakora ni ukujya mu nkiko murabizi bafite inkiko nyinshi barezwe mwavuze mapingi report harimo biriya byo guhanura indege harimo izira imanza ziri muri South Africa murazizi nyinshi nazo zo kurasa Patrick Karegeya na General Kayumba urumva izo manza zose kugira ngo bazijyemo kandi politically nta ngufu bafite kizaba ikibazo ubwo rero abanyarwanda muri rusange ubu umwanya ni uwabo kugira ngo bisobanure ariko banavuge basaba demokarasi kubera kuvuga genocide yakorewe abatutsi byatumye Paul Kagame n'agatsiko basa nkaho bagira brande yabo yo kwitwaza yuko yenda bakorewe mbese barenganye ariko mu by'ukuri uko barenganye nako barenganye abacika cumu amarista arahari y'abacika cumu bagiye bicwa kugeza ubu batanabazwa batigeze babarizwa hariho na ziriya zayibuka ariko ntizigire icyo zibaza ibyo byose urumva n'abanyarwanda ku giti cya nk'abanyarwanda natwe dufite byinshi byo kubaza kariya gatsiko kandi kadashoboye gusubiza nibajya mu manza bakajya kwa kundi kwiba amafaranga bakoraga nta nahari ubwo murumva ni ikibazo kandi imyenda bagiye bafata ntibashoboye kuyishyura kubaka ntekereza ko ziriya za convention center zose bagiye bazubakisha amafaranga y'imyenda na Kigali Arena n'ibindi byose yenda tutazi imyenda bagiye bafataho ni myinshi cyane nubwo tuvuga yuko bafite iriya Crystal Venture yinjiza amafaranga ariko izagira ikibazo ihombe noneho bajye mu manza gusa bajye birirwa baburana kandi mu by'ukuri badashobora gutsinda ubwo yenda nkavuga nti niyo mpamvu nyine urukundo yari yabivuze ya Kagame yagerageza kwiyegereza Ubufaransa yenda ngo barebe yuko hari icyo bwabamarira ariko ntabwo nzi ko abafaransa hari icyo kuko aribo bari barabuze ijambo hariya ntibabura yenda kuba babana nabo nk'amezi atatu kugira ngo nabo bagere kuri entere zabo kuko kame mu gusubira muri Afurika mu Rwanda ku Bufaransa byo ku bwabo urumva ko bari barahombye kuba basubiramo mu iki gihe rero ni byiza bagomba no kubiharanira ariko ntabwo ari avantage kuri FPR FPR hari byinshi igomba gusubiza kandi itigeze isubiza mwumvise Felix Tshisekedi avuga ati ni mu nyungu za Paul Kagame gutanga abantu bakoze ibyaha ngo bagere imbere y'ubutabera numva icyo ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo nzi ko umuntu wese uri muri FPR amaze nk'imyaka 27 akaba yahamagazwa ubu ngo najye kuburana kandi ibyaha bihari mu by'ukuri byakozwe hari ibimenyetso byinshi murumva ko ari ikibazo kirekire ntekereza ko abantu bo mu gatsiko no kugira ngo baryame basinzire bizabagora ariko ubwo aho nagaruka yenda ni ku kibazo cyacu nka opposition no kuvuga ngo abanyarwanda mu gihugu bagiye kumva bafite pression bari kuri pression cyane kubera inzara kutinyagambura ibyo kuraswa byo barabimenyereye ni ibisanzwe ariko urumva kugira ngo uyobore ushyire hari amategeko n'abantu bashonje nta ushobora gucuruza ngo yunguke bamwe twajyaga tuvuga ko bari baratangiye kwigira muri Kongo bari bicyangugu bigira kwicururiza Bukavu ibiciro byiyongere by'ibiribwa n'imisoro yiyongere ibyo byose murumva ni nkaho igihugu mu by'ukuri kigiye muri crise ariko itazarangira umuntu atakije no kuvuga yuko ari ukurangira k'ubutegetsi abantu rero bagomba kubyitwaramo neza cyane cyane abari mu gihugu ariko mu by'ukuri banatekereza ko nta bundi buryo bwo kwinyagambura nta yandi makiriro ya kare agatsiko ariko nk'uko twavuze ko ibintu byose babyikubiye amafaranga buriya hano ho numvise mu Bwongereza ho ba numvise Mitterrand avuga ati Ubwongereza bwo byanze bikunze ifashanyo bwahaga bwatangaga kubera ni COVID bugiye kugabanya uretse no mu Rwanda no mu bindi bihugu ifashanyo zo zigiye guhagarara ahubwo na Amerika ishobora kubikora gutyo ariko no kubera nta n'umubano bari bafitanye ubwo byo biziyongera kandi ibyo byose nubwo Uganda ni igihugu gifite nubwo dufite hariyo prezida umaze igihe kirekire ariko mu by'ukuri mubona ko hari ikintu wavuga cyo kwinyagambura Uganda ni igihugu kitagira impunzi mu by'ukuri za politike ariko iyo urebye mu Rwanda ku rundi ruhande ubona ko ari agahomamunwa so ukabona ko mu byaro byose mu karere ya Uganda yaba za Tanzania hose hari uburyo aba West bashobora gukorerayo business kandi neza hanyuma uriya mugabo akajya ruhande ubwo natwe nka opposition rero numva tugomba kugerageza ntiducike intege twirinda ibidutandukanya ariko twizera yuko mu by'ukuri hari chance yuko tugomba gukomeza tugapusa buriya Kagame na buriya bugome bwe akaba yakegeranye numva ibintu byinshi bari babivuze ariko nge numva nabangarukiye aho ngaho murakoze
urakoze reka duhe umukitsi wacu twa Modeste Modeste batwumva
ndabumva neza
Modeste kaze nawe ndizera ko ibyo abandi bavuze nawe bakurikiye ubwo niba ufite igitekerezo wumva nawe watambutsa wagitambutsa mu magambo make tukajya kurirora ijambo rya Modeste
urakoze cyane Edward nta nshaka gutsinda kuri byinshi byagarutseho ku buryo burambuye ariko icyo nshaka kuvuga ni ibintu bitatu byerekana ko politiki y'ububanyi n'amahanga ya kaga iri kugenda ishimangira ibyo benshi bavuga ko ari iy'ubushwanyi n'amahanga kari imwe mu nkingi zereka abanyarwanda mu buzima ndetse
Modeste wazamura ijwi wazamura
buri kundi mva neza noneho
ugerageza kuvuga cyane kuzamura ijwi yego turakumva
yego navugaga nk'uko Edward yabivuzeho ubukungu bw'igihugu bushingiye mu guhahirana haba mu buhinzi mu bucuruzi ndetse no mu kugurisha umusaruro hanze n'ibindi hanyuma ndavuga ko iyi politiki ya kaza y'ububanyi n'amahanga iri gushimangira ibyo benshi bavuga ko ari iy'ubushwanyi n'amahanga aho kuba iy'ububanyi n'amahanga ikaba ari politiki ikomeje kohereza abanyarwanda mu bukene ndetse n'imibereho myiza icya mbere rero kibigaragaza ni uko turabizi neza ko u Rwanda ni igihugu kitihagije mu biribwa bityo rero gufunga imipaka bishatse kwerekana ko abanyarwanda rwose bagiye guhura n'ubukene bukabije ndetse n'inzara kuko ibiribwa bigiye kubura byaragaragaye mu minsi ishize cy'ibiciro birimo byiyongera mu buryo bukabije ibyo rero bikaba bizagira ingaruka cyane ku mibereho by'abanyarwanda icya kabiri nshaka kuvuga ni ukwerekana ko iyo igihugu cyishyize mu kato kiriya nta terambere ubukungu bwose waba bukwiye nabanje nk'urugero byaragaragaye ko nko muri hano dutuye muri Europeyene 20% by'akazi by'imirimo isangwa bishingiye ku bubanyi n'amahanga n'ibindi bihugu hanyuma kandi statistike zerekanye ko aho ibi bihugu by'uburayi byikiriye hamwe ubukungu bwabyo bwazamutseho 300% ni ikintu gikomeye cyane cyerekana ko kwishyira hamwe kw'ibihugu mu guhahirana ariyo nzira y'iterambere ryiza rero kwishyira mu kato ku Rwanda nta hantu bizageza ubukungu birerekana ko rwose ubukungu bwayo burimo burasubira hasi bikabije kandi bizakomeza bisubira hasi ikindi cya nyuma wenda soza ntabwo ushobora gutsinda ni uko ikigaragara ni uko amahoro mu karere ntabwo ashobora kugerwaho wenda muraza kugarukaho ku ngingo ikurikira ntabwo amahoro yagerwaho u Rwanda rutemeye amakosa rwakoze ngo rwongere ruvugane neza na Congo ntabwo gukomeza guhakana ibyo byagaragaye mu minsi yashize ibihumbi byagaragaye byabaye muri Congo ntabwo byatuma amahoro agaruka mu karere ntabwo byatuma igihugu cyacu gikomeza kugira amahoro ndumva rero nategeraho wenda ingirwa na nimbona umwanya bakomeza
urakoze mudesa ko telefone ntago ivuga neza cyane boreka nje kwa Laurent nawe niba hari igitekerezo ufite wagitanga Laurent
ye muranyumva
uri turakumva
murakoze cyane nshimira aba kamarade bose bavuze neza cyane nge ndatekereza ko wenda ikintu nakongeraho ndumva byinshi babivuze ikintu nakongeraho wenda nakongeraho ku kintu nshaka kuvuga cy'uko ku byerekeye nka diplomasi navuga ku kibazo cya Congo nk'uko mubizi ni igihugu cyatunze u Rwanda kuva kera ni igihugu abanyarwanda bisanzemo kuva kera cyane bigiye muri ibyo byo kujya gushakwa amarariro kujya mu by'amabuye y'agaciro byabayeho kuva kera ubwo rero nkatekereza ko no mu Bugande muzi ko bwadutunze kuva kera Kenya niho ibintu byose bica Tanzania niho bica Uburundi nabwo nta kibazo twigeze tugirana kubera ko bwabaye nk'igihugu cy'abavandimwe cyane tuvuga n'ururimi rumwe twitwaza n'igihe mu bintu byerekeye ubuto tubasha kubana neza noneho iyo murebye neza usanga twebwe iwacu ni abasazi tubaho nk'abasazi noneho umuntu akibaza se iyo uhuye n'umusazi ukabuzi ko ari umusazi yagutuka ukamusubiza eske ashatse kukwirukankana nawe uramwirukankana ahubwo ureba ukuntu wifata kugira ngo bya bisazi bye bigabanyuke ibyo ndabivugira kubera iki kubera niyo attitude abayobozi bo mu karere bose bafite muturuke kuri Museveni muturuke mufate Ndayishimiye igiyeho mu minsi yashize mufate Magufuli witabye Imana mufate na Uhuru Kenyatta wo muri Kenya bose bagerageza kugenda buhoro kuko bafite umusazi imbere yabo nta kundi babigenda noneho ikintu gusa nshaka kuvuga ni uko urukundo yabivuze neza cyane avuga ati imyijisoma mu karere nta kundi byagenda abantu barimo kwirwanaho ibihugu birimo kwirwanaho ntabwo bashobora gutegereza ko igihugu muri diplomasi cyabananiye gishaka kugira ikintu gikorana nabo kandi noneho kibakeneye ese bo bakwicara bagahagara bagategereza ngo noneho ngo icyo gihugu ngo noneho ngo kizabanze gitunganye ibintu byabo noneho babone kubaho Tanzania bifitemo ikibazo kubera ko muzi ko ibintu byinshi byaturukaga iwacu Zaire Congo nayo ni kimwe muzi ko hari ibintu byinshi hari bigiyemo n'ayo mabuye y'agaciro n'ibindi byaturukaga muri Congo Tanzania nuko ni cyambu abo bantu bose rero ntabwo bakwicara ngo batekereze ko ngo bazategereza igihe ngo ako gahubu kabakeneye niko kabakeneye kazaba ariko bategereza noneho babone kugira icyo bakora bagomba rero kwirwanaho muri uko kwirwanaho barashaka kugira ngo uko nabibona bamwizore bakore ku buryo ibyo bo u Rwanda rubakeneyeho bamwereka ko ntacyo bakeneye noneho nyuma azaba ngombwa ko ajya kubareba ababwira ati nyaboneka dore imipaka irafunze ngiye kuyifungura mwongere mugaruke iwacu ayo madovize aze noneho dukomezanye umubano kuko byanze bikunze nta cyambu tugira nta ruzi rukomeye tugeraho ibintu byose birafunze abantu bazabaho bari za ndege ze birirwa biratanisha bavuga ngo bafite imyenda igeze kure ibyo rero nkabona ko bishaka kuvuga ko bwa bucakara bwa FPR donc burimo gukomeza ibyo FPR ishaka ikashaka kugira ngo bizabe n'ubucakara bw'akarere ibyo birimo kuzana izo mvururu zose kuriya kwica abantu ibyo bintu bibera muri Congo mu Bugande Tanzania barashakishije barabibuze mu Burundi ukugira ngo
bazasige cyangwa se barimo gukora kugira ngo abantu bazasigare bari abacakara bakarere nta wuvuga wajya kugera muri Congo bati uvuga uvuye aho dere tuguhaye aho kugira ngo ubone viza y'amezi abiri tuguhaye iminsi ibiri cyangwa icyumweru ugira aho uve hano kuko tubizi uzasiga uburozi uzica abantu uzagira ikintu ukora ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane kitureba twebwe abanyarwanda nitutagira ikintu dukora ubwo bucakara buri ku marembo buratwegereye nta kundi bigomba kugenda rero nkatekereza ko kuba turimo kuba virusi y'akarere ni ikibazo gikomeye cyane bivuga ko ikintu twagombye gukora ni ukugira ngo iriya leta itamaraho igihe kinini cyane tugabanye ubwo bukana bw'uko abanyamahanga batureba bo mu karere tugerageze kugira ngo tugere n'igihe cyo kuba tutatinda gusaba imbabazi dupfukame tubabwire ko tubakeneye noneho bagerageze kubyumva oprisi bitinda oprisi abantu bazajya aho umutima ukavaho bakadufata nk'uko nta muntu n'umwe uzongera gutambuka muri ibyo bihugu ese ko bataragera aho bavuga ko twe tutazajyayo ko hari impunzi zijya muri Tanzania zikajya mu Uganda zikajya muri Congo zikiriyo umunsi bazavuga ko nta mpunzi bashaka bizagenda bite ubwo rero njyewe nicyo navugaho cyane gikomeye ko uruhare ni urwacu birareba abanyarwanda kubera ko dufite ikibazo dukunze kuvuga ibintu cyangwa tugakora ibintu tutareba mu minsi iri imbere ni ikomeye ntabwo tuzi ukuntu tuzabana muri kariya karere kadukikije nta hantu dufungurira tugomba gusaba imiryango ngo ifungure tuzabaho gute ubwo rero nkarangiza mvuga ko uruhare ni iwacu ntidukomeze tubirwanire dukomeze dusunike kariya gatsiko kaveho tubashe kugura amarembo tubane n'abandi nuko demokarasi izaba nuko ubukungu buzamera neza murakoze
urakoze rora reka rero munyemerere mbahe ijambo mbaduko hari ikintu cy'itekerezo yari afite ku ngingo ya kabiri noneho agitange turangize ikiganiro cyacu mbaduko ijambo ndiryaho
murakoze uranyuze Edwari
we turakumva
ya urakoze wenda sinzi uko mwe mwabikoze ariko iriya ngingo ya kabiri nyine ya urete ko bijya gusa cyane n'ubundi ni ingingo imwe niyo yayo nk'uko wayivuze ariko African Continental Free Trade Area hari icyo nayivugaho ubwo wenda reka ngerageze mvuge nihuta icya mbere ndibutsa yuko kaga nubwo yashatse kuyitirira ariko ntabwo ari we wayizanye ntabwo yabayivumbuye ariko yashatse ko ngo azajya mu mateka yuko ari we wayisinyishije nibwo yashyize ibihugu ku nkeke ngo bose basinye igihe yategekaga African Union ashaka ko bose bakora ratifikasiyo ariko benshi barabyanze uzi ko nyine bari kwifotoza cyane ari gukabya ntabwo icyo gitutu yabashyizeho bakemeye barabyanze babiteye ishoti cyane cyane ibihugu binakize uzi n'ukuntu bavuga ukuntu bazajya bashyiramo amafaranga ubucuruzi uko buzakorwa ugasanga u Rwanda nta n'umugabane munini uzashyiramo ugasanga ari gushyira igitutu kuri Nigeria kuri South Africa ku bihugu bikennye Misiri ni Algerie bakamubwira bati ugiye kuvuga nta gaciro bifite babitera ishoti ariko yashaka ko bizajya mu mateka ko ari we babikoze ko byasinyiwe Kigali ibintu nk'ibyo komusa ikindi nakwibutsa nuko ubundi ubucuruzi bwiza bukenera amahoro bukenera umudendezo keretse wenda ubucuruzi bwa bw'imbunda bw'amasasu bw'ibirwanisho nibwo usanga ari ba rusahurira mundu ariko abandi bashaka b'abacuruzi bakenera ibintu by'amahoro bikaba ari bigaragara yuko Uganda iri gushaka ko hariya nyine muri kivuga bahashyira umudendezo kuko ari cyo kintu kigaragara cyabuze nta bucuruzi bushobora kuhabera mbo ikindi ni uko u Rwanda rwa kaga rushotorana cyane nkaba nabyibutsa mutegute nubwo ejo bundi yagiye muri NEC muri inama ya FPR yarabeshye ariko mwarabivuze mwaramyumuje yuko ngo Tanzania ngo abanye neza ntabwo aribyo niwe yivugiye n'umunwa we yuko ngo azamuhitinga igihe azabona umwanya ntazamenya ikimukubise mbo perezida nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza nubwo bari inshuti cyane ariko babanje kujya bari kugamusebya bamutukagura mbere yuko yitaye imana agensure hanyuma uzuye muri bukandi ugiye ukuntu yibaga mutukagura kuntu bajyaga gute hanyuma ikindi bakoze kudeta ikigiciwe na ba matsi bihugu ariko yaburijwemo imana ishimwe ku buryo ubundi byari kuba bibi cyane niyo yayo iriya kudeta igenda neza itungana byari kugenda nabi byari kuba bibi ntabwo nshaka kwibuka mvuga uko byari kugenda ariko byari bibi cyane imana ishimwe ko yabuze yapfuye yapfubye ariko icyo nshaka kuvuga ni uko uriya kaga ari umukozi wa batsi bihugu nkaba natanga n'ingero zifatika nabibutsa yuko kaga yari yemereye Israheli ko azakira abimukira bariyo noneho bakajya amakashi y'amadolari ku mwimukira umwe hafi ibirenga 8,500 cy'amadolari hanyuma yasinye amasezerano yo gufata abavantara bari muri Libya bakamuha amakashi ntabwo yatubwiye yariyo ariko barayamuha byanze bikunze ibi bigaragara rero ko ari yabaye amaze kuba umuboyi bamatse ibihugu cyangwa imyanda yose mu Burayi badashaka n'ahandi badashaka ibihugu byo muri OECD badashaka babijugunya kwa kaga noneho ndangiza ingingo ya gatatu yerekana ko ari umukozi wa bamatse ibihugu cyangwa ibihugu byakize bidashaka gufata iyo myanda nuko yasinyanye na Denmark amasezerano yo bari gushaka ibyangombwa bashaka ubuhunzi bazajya babikorera mu Rwanda bari kubihakana bari kugira gute ariko mwaje niba babyandikiye niba mwerekanye amafoto byarabaye twarabibonye none ikindi kigaragara kiyongeraho ni uko kaga bigaragara rwose ko ari muri Republic Centrafricaine akajya acunga umutekano waho akorera abafaransa baragiye babidurisha babigira amacenga n'amayida n'iki cyose ariko biragaragara yuko ari kaga ucunga umutekano akorera abafaransa none agiye kujya muri Mozambique nabwo bagiye gucungira abafaransa hariya muri Cabo Delgado haruguru hafi ya Tanzania akaba azabakorera kompanyi ya Total murayizi icuruza peteroli kugira ngo nyine abafaransa bo abasirikare bo batazajyayo akaba ariyo kaga uzajya kubikora nabyo ni bijyanye mu nzira yo kuba ari umukozi w'abamatsi ibihugu bikaba byerekana impamvu kaga anena abaturanyi be nta kujya kurahira kwa Museveni nta kujya gutumiza inama ya East African Community nk'uko byanditse mu nsanganyamatsiko nta kugira gute byose usanga ari kwishongora ari kuri table d'honneur yuko we akorana ngo ashyigikiwe nabo bamatse bazi nabona niko abyibona ariko ashobora kuba anibeshya niyo yayo kandi nabo banibeshya kuko utumvikana n'abaturanyi bawe bose sinzi ko aricyo bizakugeraho bo nenda kurangiza ndavuga nti kaga ntiyigeze yita ku banyarwanda kuko azi uko yageze ku butegetsi mu nduru mu maraso mu ntambara mu mabombe akaba azi neza abo akesha ubwo butegetsi ntabwo ari amatora azi ko byandikishwa uko ashaka nuko nabamuha ibyo bitwaro nabamuha bakorana muri intelligence nabagize gute ni ba bandi batagaragara bamwe bakorana batigaragaza ariko hari bamuri inyuma nabo bakorana nibo bamukizeho nibo bakorana bari abafaramasoni n'abakiboza hanyuma rero icyo navuga ni uko nyereka ko tumaze kumenya neza ikibazo kiri tukaba twagerageza kugikemura tukaba twareba umuti wacyo nkaba navuga ngo uwo muti rero si uwundi twishyire hamwe nkunze kubivuga n'ubundi tureke kurasanaho cyane cyane nk'abari hanze y'igihugu kuko mu Rwanda tuba tubarenganya abari hanze y'igihugu tugerageze kurasanaho kandi tureba umwanzi aho ari ibyo bintu rwose tubireke n'ibyo Rukundo yahoze avuga hari ibyo twakuramo rwose tukabishyira hamwe tukabyaza umusaruro kuko yavuze ati mureke gufasha umuntu watangiye kugagara cyangwa watembagaye umunoneho umwe bwe mukomeze kumuha imbaraga wenda twica amadosiye cyangwa tubivuga ukundi cyangwa tuvuguruzanya igihe bitari ngombwa kandi nta ya icyo nakongeraho ni diplomasi mu karere ariko irakorwa ariko dushikama twongeremo imbaraga gusobanurira abaturanyi bacu cyangwa ariyo bo mu karere muri East African Community niriya niba mvuga ngo ni ICGL ni byose bijya bihugu byose nka 11 bitwegereye kubisobanurira kubibwira naho kaga azakomeza kuranya nabo mpatsibihugu be azakomeza agera ne gutajyana no Rwanda yaye ariko ndakiye ku munsi ya twamushyiguye ku munsi bya yashuhiwe umunsi yonziyo ngo yubatse yagize gute yamuhiriyeho cyangwa yagize gute umunsi ibintu byamukomeranye nazi ntawe bazamuha abo bamatihugu birwa bifotoranya dore aho nibereye ntaziri bazamuha icyo navuga icyo narangirizaho naho ubundi ibyo yirirwa yiratamo abe abaturanyi benshi bamaze kumenya natwe rero twagombye gushyiramo imbaraga tukamutegeza kandi azavaho kuko n'ubundi dictature ntabwo imara imyaka n'imyaniko muri make nibyo navuga murakoze cyane ndashimira abo twabanye ndashimira abatuyoboye Edouard Kabagema ndashimira abaduteze amatwi abona ababwira ngo mugire ibihe byiza nawe gutaha murakoze cyane
urakoze mbaduko mbere yuko mbaha information y'indege badeturunye muri Belarusi nayo bijya gusa n'ibyakaga nagira ngo nanjye ntanga agatekerezo gatoya biriya bintu Kagame yavuze ngo nta bwicanyi bwabereye muri Congo y'Iburasirazuba ngiye mbona harimo ibintu bibi cyane muzi neza ko yanatangiye gusa nkaho atesha agaciro iriya Prix Nobel d'Orape bahaye Denis Mukwege avuga ngo ni ibintu n'abantu bamukoreramo ngo wenda bamhatse ibihugu bamuhaye icyo gihembo gusa kugira ngo bamukoreremo n'ibiki byose urumva ko agiteza agaciro kandi niba Mukwege yarahawe igihembo kubera ko yagiye atabara abagore bahohotewe mu bihe by'intambara bakabatera indwara bakabashyiramo ibisuti mwarabibonye bakabakora ibyamfura mbi niba ibi byose bihakanye nuko bisobanuye ko Prix Nobel d'Orape bahaye Mukwege bayimuhereye ubusa kuko nta ntambara yahabaye nta n'abagore yakijije abagore bavuga ntacyababaye kuko nta ntambara yahabaye urumva ko afite tendance nk'uko biriya agenda avuga ngo rusesa bagira ngo ntago ari intwari ngo ni abazungu babimugize nawe arashaka kwerekana ko Mukwege ntacyo yakoze ari abazungu ngo bamuhaye Prix Nobel d'Orape kugira ngo bafite ibyo bashaka kumukoresha ibintu nk'ibyo ngibyo kwa bo ikindi iyo avuga ngo nta ntambara yahabaye nabyo byaba ari ibintu bifutamye kubera ko ntabwo yasobanura ukuntu ntaganda muri rahe hariya muri CPI ntaganda bosco ntaganda bakamukata imyaka 40 ingahe ni ibyaha byakorewe muri Congo none se yasobanura ko bari abacamanza bo muri CPI bo muri rukiko mpuzamahanga rwa mpanabyaha byo muri rwo muri irahe mu Buholandi ari ibyaha bahimbiye ntaganda nta byaha yigeze akora cyangwa se niba ntaganda yarabikoze yabikoreye hehe ni muri Congo kugira ngo umuntu ajye guhakanika icyo ngicyo ni ibintu biteye ubwoba ndekera aho ngaho ikindi nshaka kubabwira ni uko gusa hari umuntu muri Belarusi hari ibintu byabaye bimeze nk'ibya Kagame nk'ibyo Kagame yakoze mu byerekeye gushimuta abantu bo biravuga ko hari indege ya kompanyi itwa Ryanair ngo yari ivuye mu Bugereki igiye hehe muri Lituwani ngire ngo noneho iyo ndege ikaba yari itwaye abantu babopoza abantu barwanya ubutegetsi bwa Lukashenko wo muri Belarusi uko ari umudigitateri nawe wiyita w'igitangaza muzwe mwamuko bamukore imyigaragambyije ubundi bikagera bikananana ariko ni umudigitateri w'igishenye noneho rero ikintu cyabaye ni kirero iyo ndege yari gisivile yari itwaye abapasaje we yamenye ko uwo muntu ubangamiye ubutegetsi bwe w'umwopoza ni umuntu ukorera kuri interineti wandika umuvuguruza bibisanzwe kwa yamenye ko ari muri iyo ndege ngo noneho bahagurutsa indege ya gisirikare ijya kudeturuna iyo ndege mu kirere iragenda ideturuna iyigarura ku kibuga bayigarura ku kibuga kandi yari yagiri mu kirere iyo ndege ya gisirikare ijya kudeturuna cyangwa se gutangira mu kirere iyo ndege ya gisivile bayoburiza bayitegeka kugaruka kugwa ku kibuga noneho babeshye ko ngo iyo ndege impamvu bagiye kwigarura bayideturunye babeshye ngo yarimo bombi ariko byaramayiri byo byari cyari kinyuma umuntu ngo witwa nde izina ryerekana izindi shake umuntu w'umwopoza umuntu avuga rumwe n'ubutegetsi bashaka ko gufata ngo yitwa umuntu witwa ndera witwa izina ry'ikirusi umuntu umwopoza ndari buzima kagira isumwe yitwa ngo Protasevich umuntu witwa Protasevich ngo wandika kuri internet avuguruza ubutegetsi ya harabika ntago harabika ubutegetsi cyangwa se yiyopoza ku butegetsi uwo muntu rero indege yabayigaruye igwa hasi baramufata baramuboha birumvikana urumva ko ibyo bintu akoze ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba tusimplement murabona ko Kagame nawe yakoze ibintu nka biriya byo kujya kohereza indege kujya gufata umuntu mu kindi gihugu ukamuzana mu buryo bunyuranyije n'amategeko murabona ko n'uwo muri Beirut nawe yakoze ikintu nk'icyo ngicyo abadegitateri bose barasa nicyo ngicyo nashaka kubabwira ko hari ibindi bintu bijya gusa n'ibya Kagame byabereye muri Beirut aho bajya gufata umuntu utavuga umuntu n'ubutegetsi bakagomba kudeturuna indege bakoresheje indege ya gisirikare indege ya gisivire imwe abapasaje bakajya kuyideturuna kugira ngo bayeburije kugaruka kugwa hasi kugira ngo babashe gufata uwo muntu numva ko ni ibintu biteye ubwoba mureke ndekere aho ngaho rero mwese ndabashimye abo twafatanye ikiganiro reka mbere kuri Rukundo abe niba hari igitekerezo kigufi cyane yafite yagitanga yarangiza agasezera noneho mwese mugakora turu tukarangiza ijambo rya Rukundo
urakoze cyane Edward ndagira ngo ngushimire ndetse nabo twafatanije n'abadukurikiye ariko ngira icyo mvuga kuri icyo kintu urangirijeho cy'uburyo sisiteme zijya gusa ndagira ngo mvuge ku kintu ku buryo bworoshye cyane nihuse ku kintu cya opozisiyo nyarwanda imikorere yayo muri iki gihe kugira ngo bitonde cyane ariko cyane cyane abanyarwanda bashaka impinduka nyazo bitonde kubera ko ndimo ndabona ibintu bitumvikana neza ugasanga ikintu twitaga opozisiyo mu by'ukuri kirimo kirasenya opozisiyo tureba tukamenya ibyo turimo tukamenya turi kujya ndetse n'impamvu turi muri dukurikiye cyangwa turi muri organization runaka ngize ngo mbivugeho wenda ubutaha niba ngomba ko mbivuga niba byamaze gusobanuka nzabivugaho ariko bisaba ko abanyarwanda bitonda kandi bakamenya ubu bakorana nabo murakoze cyane Edward
urakoze cyane reka njye kwa Jean Pierre nawe wafata ijambo ugasezera turangije ijambo ni ryo Jean Pierre
ya urakoze Edward nshimire abo twafatanyije bose muri iki kiganiro y'abarukundo yaba na Mbaduko na Rora na Modeste nawe Edward muri rusange n'abari ku buhanga bw'ibyuma icyo narangirizaho gusa no kugira ngo nubwo yenda Rukundo yaravuze ati dufite ibibazo muri opozisiyo yenda ashobora kuzatubwira ariko rero ngiye nagira ngo ngire inama n'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko mu by'ukuri tumaze umwanya duhari tuvuga ukuntu hari politiki itari nziza mu Rwanda kandi yazanywe na kariya gatsiko kandi tukavuga yuko kagiye gusezera ku buyobozi byanze bikunze kari muri krize kadashobora kuzivanamo biragoye bo nkagira inama rero abantu bari ku buyobozi mu gihugu cy'u Rwanda kugeza ubu ngubu inzego zose zikora zihohotera abantu hariya ni ikibazo gikomeye kubera ko buri wese azabazwa ibyo yakoze kandi mu kubibazwa nta uzavuga ngo ni Kagame wari wamukoresheje cyangwa hari uwamubwira ngo ajye kubikora umuntu mu by'ukuri ahanwa icyaha akurikije ahanirwa icyo yakoze ntabwo avuga ngo hari uwamutumye ibi ni ibintu abantu bagomba gusobanura Kagame yigeze kuvuga yigeze kujya abwira abantu ati nakwitaza uramutse umbwiye ngo ngiye gutumye ati nakwitaza yigeze kubisobanura kera kugeza ubu rero abantu bari mu nzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda zose baba abacamanza baba abapolisi baba bariya bari bu za local defense uwo ari we wese abayobozi abameya abo bose mu by'ukuri ibibazo mu minsi iri imbere baraza kuba bafite ingorane niyo mpamvu bagomba kwitonda kandi ibintu bigiye kuba dukurikiza ingorane zose twavuze bigiye kurushaho gukomera ku buryo buri wese azaba nk'aho ari muri risk icyakoze cyose cyamushyira muri risk hari abamaze kuzijyamo already ariko twabagira inama yuko bagombye kwitonda bakamenya ko iyi leta ya FPR ntabwo yigeze yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ari nabyo bapfa n'abo ba Rusesa bagina bagiye bafata imidari na Mukwege iyi government ya FPR ntigeze yubahiriza donc free of speech donc kuri kitangazamakuru rikavuga rikisanzura iby'amashyaka ya politike byo ni ikibazo ibyo byose abantu bagiye babigiramo uruhare bamenye ko bari kuri liste hari abo twagiye dushyira kuri record kandi bizakomeza kandi tukomeze tubongere mu by'ukuri here kuzagira uzavuga ngo ntiyaburiwe ngira ngo niyo mpamvu tuba turara tubabwira dusobanura rero Edward ni icyo kintu nagira ngo mbabwire uwo ari wese afite ingorane mu minsi iri imbere ko nta uzavuga ngo hari umwoheje ubwo nkaba narangiza mbashimira mwese ko twakoranye kandi niza ariko tuzakomeza kujya dusobanura ni gihe kiza cyo kugira ngo abanyarwanda twere gukomeza kuba nk'abantu baho gusa b'abanyeshyamba mu byukuri foka abantu bakora ibintu bazi cyangwa basobanutse cyangwa basobanuriwe nkaba narangiza mbashimira rero murakoze cyane
urakoze reka njye kwa Modeste uratumva
urakoze cyane twaje nta kugira ngo nshimire icyaje mbahaye nimire kandi ibitekerezo byiza byatangiye aha ngaha kuko ni umusanzu mwiza wo kubaka igihugu nshimire n'abatumvaga bose bari bakurikira gisahuka ndetse kandi nshimire n'abari guhanga ku cyuma murakoze cyane
urakoze cyane reka na Laura nawe yafata ijambo agasezera kuba twumva
murakoze bwana Kabagema narangiza njye ndimo kuvuga ko icyo navuga kuko aba twakoresha ubwenge Imana yaduhaye tukareba ko nta mibereho yindi ishobora kubaho atari iyo kuba ufite igihugu cyakubyaye uri ku butaka bw'iwanyu usangira n'abavandimwe rero bwo bwenge dufite dukoresha mu bindi tushake ubukeya tusigire kugira ngo icyo kibazo kirangire tubashe kubona uburenganzira bwacu bwatswe bw'agahere ndabashimiye murakoze kandi mubane n'Imana turi kumwe n'ubutaha murakoze
urakoze mwese abo twafatanye ikiganiro ndabashimiye cyane ku musanzu wanyu mwatanze ngashimira Serge na Chantal ku banze rw'ibyuma twagize akantu ka technique akabazo ka technique ariko kashyize karakemuka ibyo nabyo twabishimira Imana tugashimira nyine n'abadukurikiye bose mwese Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri Radio Itahuka nikaje Medwaro bategurira iki kiganiro kimibereho miyo baturage kana kibagezaho mwese Imana ibahire murakoze